Trebo, amezoea kuwaimbia, tufuro, nikikushika tutembee kwenye restaurant, baby don't you lie, just come fly, nikinita juu ni mazuri from where you are, don't be shy, shy, mom, feel fine, nikikushika tutembee kwenye restaurant. Nipokee saa God nipe life huyu binti ni mtende anibebe ili nipepe juu ni wahuru nipate freedom ya kumpa busu na kumpa pasa huyo shuku simtaki mwingine ila ni huyu tu na nipa morale ni imbe wanisitie ananifanya ni rap madiwa nichukie mpaka mistari kali niachilie Nijeheri ama shari, sita kutenga binti wakati wanjaa na shipe nitakupenda. Ukinishika kiuno wapendwa na fura, ukikaribia kiterimo maheta na zivra. Everything is possible, kebo amo ebo, na kulanga machungwa painepo wakati wa joto. Kipu watendi mashoo kwangu siyo mchezo, ninarusha mizuka mbaka hata micharazo. Kaka jisho, blink yo. Mini konazo na kademu kunipenda mima itakuwa vako juu Itaji kashore nishike nikakamate Nikapeleke beti nifike mini rivike na Niko singo natafuta kakumingo Itatakanyie kokote kakiwa singo Bora kawe smoothie festa siwe na makimbo
Shika tutebe tunde rezora Baby don't you lie Just come fly Ikinite jimu ni mazuri fako juwa
Body, but I just see you. The way you shake a body, I just need you. And that's the same for you need to make me smile. You are walking inside, crisscrossing your thighs. You drive me crazy, and that is why I prefer you to be wise. Your dancing beauty na wafanya wazirai. Madaho na onyeshe na wapea visirai. Sasokea karimu ni kurishie kisi yane. Umeni bamba. Wewe si mshamba, adui wananihanda wanataka kunifight. Tani kipiga simu tambe na bidi na high. Nikakukosa wewe naweza commit suicide. Wakienda this way, si tutaenda this side. Bebo ntakufia sababu ninakupenda. Kubali uwe defender usiwe unanilenga. Wakikuona na jificha wataleta vita. Na kama kawa vite kiwa itakuwa shita. Pia ukinipita kukupenda sita sita Kuchora mangoma kibao na chora mazao na toa lakini Sinanga time hata ya kufunga tari Ndiyo mana kisho na vaa Sieti na jitai lakini hii ni riyadi Ninalikuwa mashoo kibao mini naenda Na kutana mashore kibao wenye napenda Na wengine sura vyatu inawalenga Hiyo niyo sababu
Baby, don't you lie, just come fly. Making it a journey, my journey from where you are. Don't be shy, shy, mom, feel fine. Making it a journey, my journey from where you are.
Ni hiyo traki ili mademu machai wavue mashati mapati Fahamu wakinisema wewe ndiye wangu kwe Endelea kunipenda the way you have been Ukizikizi menendo yao tutaachana Na hilo kwa kunibaya sana I have seen Tutapanda juu ila tutarudi chini Madi wakikuhara suche ni kuvishari Hili uniite king nami ni kuite queen Sita kweka at the side nita kupenda until I die So why can't we stop ride samulai kuwa Sita kumare eti mina feel shy Weni ni yangu right cause I'm the one to decide Ukinilenga mungu wangu jua watakura.